le corps vit un long processus.
Bi adama nyalla nyamay illa ko wayri nyamude bete no heddiroto ko yaata ko buri erngaaji jitti ko nyamuno dum tan wonno ko caldi mu nawtoroto nyamdu hendu ne haani nyamude le korka gullandol nafa mawd woni e mudum labi tati nyamete le nyaloma bete purari tagal purari erngaaji didi na tati tagal mudum neddo an haani nyamude kasen nafa mawd woni e mudum dum watta fa kibina nyamduuji tati le nyaloma di ana neddo sela nyamude labi kewde du le jammaaji dum moddi sanne wattu purari nendu dara nyamduuji jogidi nafa sanne nyamduuji hedi woni jidaade nyamduuji labudi woni de himbe kaani nyamude nafa mawd woni e mudum tubda nyamduuji jogidi ngure sanne jara ndiyamdu fa sanne wattu joni o ede andi wulare wodi caldi ana kasindini ndiyam sanne ko yida le wattu korka nyamude bibbe ledde sanne sabi vitamin ngaji ana kewi e mudum fu buri kasen himbe nyama sukkaradu caldi ana kasindini sukkara le wattu korka nyamduuji hedi ne haani nyamude fa heddoro cellal mudum gullandol nafa mawd woni e mudum bangal cellal en bamiran tini ne hebi duubi malli hemere e joyi fa hora ana haani lando tafo en doktor en nyaw yogaaji dum gonton hono diabete sini won e maada fa kora daru landoda doktor en tafo dum watta fa keba anda yalla ada way horde na awawa nyawuji goddi gonton hono nyawuji bernde e nandor mudum dum du bodo woni e mudum fa hora ana tiidi kana lando doktor en tafo yalla ana waawi sini hono di nyaw jaaji gon e maada jomu haana horde kordo sini taji ana haani yarde ndiyam sanne sabi nange ana wuli nenno yarde ndiyam o wattu ana mo'i sanne.